kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-31 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Waa subaxnimo isniin ah, bisha Oktoobarna waa 25 sanadka 2021-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falsiin Xamdi Imaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah qayb ka mid a wareysigii uu v o a du ay la yeelatay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur.
Macalinkaas Axmed Baanoola waa isoo wacay, wuxuu igu yiri qadiyadda baybaracaad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay, waa in dawo loo hela. Markaasaan ku idhi maxaa u dawo ah, wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa.
Doorashooyinka golaha deegaanka qaybo ka mida Puntland oo Saaka ay dadweynuhu u dareereen. Waxaa kaloo aad maqli doontaan Yurub oo xanuunka coronavirus uu furanba aan ku hayay ciyaarihii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Itoobiya ayaa laba weerar oo dhinaca cirka ah shalay oo axad ahayd ku qaaday gobolka Tigray. Dowladda dalkaasi waxay xoojisay howlgalka muddada toddobaadka ah socday ee dhinaca weerarada cirka ah, kaasoo ka dhanaa ciidamada mucaaradka ku ah ee gacanta ku haya inta badan gobolkaasi. Mid ka mid a weeraradan cirka ayaa lala beegsaday galbeedka gobolka Tigray, agagaarka magaalada la yiraahdo Maya Tasebri, oo ah meel markaasi ay sheegtay dowladdu in ay ciidamo ka tirsan T P L F ay tababar ku qaadanayeen. Sidoo kalena weerarka kale waxa uu ka dhacay magaalada Cadwa ee waqooyiga gobolka Tigray, waxa uuna sheegay afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lagasa Tulu inay bartilmaameedsadeen warshad militarigu leeyahay oo T P L F ay gacanta ku haysay, sida ay dowladdu sheegtay. Ma jirin qaab loo xaqiijin karay sheegashada dowladda maadaama isgaarsiinta gobolka ay go-an tahay. Afhayeenka T P L F Gidaajo Reeda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu qof deegaanka ah ka xaqiijiyay in duqeynta ka dhacday deegaanka Mayata Sebri ay ku dhacday cisbitaal, isagoo intaasi raacay inaanu la socon khasaaraha weerarka Cadwa uu geystay. Dadka ruushka ah ee dalbanaya fiisayaasha deganaanshiyaha ama kuwa dadka degaya Mareykanka ayaa hadda laga doonayaa in ay u safraan safaaradda Mareykanka ee Warsaw, sida ay sheegtay shalay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, iyadoo arrintaasina ku eedeysay ruushka oo xaaladda sii adkeeyey. Arrintani waxay soo baxday kadib markii la xalin waayey xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Ruushka, taasoo gaartay heer midi-midi ku taag ah, waxaana Moscow ay hoos u dhigtay tirada diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Mareykanka ka jooga Ruushka. Ruushka waxay cambaareeyeen tallaabada Mareykanku ee bixinta fiisaha ay ugu wareejiyeen Warsaw, waxaanay arrintaasi warbaahinta kala hadlay Maria Sakharova, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa eedda arrinkan dhabarka u saartay Moscow. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab, oo bishii Diseembar ee sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa bixiyey wareysigii ugu horreeyey. Mukhtaar Roobow waxa uu tan iyo bishii Diseembar 2018 ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya, isagoo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugidda ee NISA. Sanadihii ugu dambeeyena waxa uu ku jiray xabsiguri. Mukhtaar Roobow waxa uu la soo xiriiray idaacadda v o a, waxaadan hore u maqasheen qaybo kala duwan oo wareysigiisa ah. Haruun Macruuf ayuu uu waramay, qaybtana waxa uu kaga hadlayaa ururka Al-Shabaab iyo gelitaankiisii baydhabo xilligii uu ka tirsanaa Al-Shabaab.
Waa kala tagnayo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kutadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiidii isku sohamacma ku kala tagaa iyaguna way ii dirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka aqiida aan ku kala tagnay kadib anigu deegaankaygaan iska tagay oon iska joogay durus baan ku akrinaayay meeshaygaano iska joogo ilaahda dartiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdiqaadir jacmey baa la dilay raxmatullahi tacaala calayhi sheekh markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusataalkii ood codka inaad ka helaysaanaan u malayn waa kan idii sheekhu waa shahiidu mixraab dowdi baa lagu dilay mid muslim oo tukanayo la dilay cumar ibnu khataaba igu horeeyey kan dilayna gaalkii buu ahaa abdulu almajuusi ninka sheekh cabdiqaadir dilay waxaan ku eri shaqadii majuusiyeed buu qabtay shaqo muslim ma qaban iyaguna sheekh cabdiqaadir oo tukanayo rukuucu sanbay ay salaada ku dileen ay maanta tirsan yihiin inay sheekh cabdiqaadir dileen ana shahiidu lmixraab baan u arkaa marka meesha lagu kala tagay haaruno kan nafteeda kamida waxyaabaha kaloo cajiibka ahoo inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamida hadda marka laysoo weeraro saray anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaaleen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolo aan ku waaba dhinteen allah unaxriisanta dhimatee ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyaga igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan u haystaahe ma gaalaynayo laakiin iyaga way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedan haddana inaan adigada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo egii baa isoo wacdo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad deeniso aad tidhaahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la idin waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uur dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaan qaar iyagi kamid ay igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo uri waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jawaabo baadin ku banaanaado uu banaanaaya iga tagaan ku iri
waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aad sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhaa waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
horta weligayguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano cali dheerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad maqla isaga ka dhexraadi weligay anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la raadiyo wixii dulmiya in lala diraro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas uun baan qabay qofka bani aadamka bani aadamka oo dhanba kulli ibnu aadam khata khayru khataa ina tawaabuun wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu ukhaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanay oo aan sameeyeyna ka dhoobumay maayo
way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaasheena dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
kan hataa meel haddaan kaga noqdo dadka iyo dadka hala daayada waxyaabaha ugu daran oo nimankaas aan ku dirirnayba ahayd waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 780 iyo iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda baydhabo aada ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo hela markaasaan ku iri maxaa u dawo ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin niman abaayo waa warjiray
kaasi waxa uu ahaa mukhtaar roobo cali abu mansuur waxa uu u waramayey xaruun macruuf dhegeystayaal qaybtan u dambeysa oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo haddii allah awoodo leh uu nuu saamaxo. Markana Puntland, dadweynaha ku nool magaalooyinka Qardho, Ufweyn iyo Eyl ee Puntland ayaa saaka u dareeraya goobaha codbixinta iyadoo ammaanka magaalooyinkaasina si weyn loo adkeeyey. Wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Qardho ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda magaalada iyo sida ay doorashadani u socoto.
Doorashadan saddexda degmo Ufeyn, Eyl iyo Qardho oo ah mid hordhaca ayaa saakay lixdii subaxnimo waxa ay ka bilaabatay degmooyinkan loo asteeyey, waxaana gebi ahaanba la joojiyey isu-socodka gaadiidka magaalooyinka ay ka socoto doorashadu. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Karkaar, Gaashaanla Sare Faarax Nuur Maxamed, ayaa v o a u sheegay in 52 goobood ee degmada Qardho ay ku sugan yihiin ciidamo ammaanka sugaya. Waxaa kale oo taliyuhu inoo sharaxayaa tallaabooyinka dhinaca ammaanka ah ee ay habeennimadii xalay ku dhawaaqeen.
Ammaanka gobolka Karkaar guud ahaan waa sugan yahay. Degmada Qardhaha waxaa ka dhacaya doorashadan 52 xarumood oo sejeen loo diyaariyey baa ka dhacaysa doorashadu. Ciidamada amniguna goob kasta way ku sugan yihiin, waxayna sugayaan ammaanka. waxaa dheer ciidamadaas ciidamo kale oo ka saa-id oo loogu talagalay magaalada oo dhan in amnigeeda sugaan. marka amnigu saakito waa ujeedaa sida xaaladiisu tahay.
dabcan jawiga hore wuu ka bedelan yahay. marka bal awaamiirta cusub oo saakay dadka aad ku soo rogteen maxaa ka mid ah idinkoo amniga sugaay?
Fadumay, dadku wax badan oo ay sugayeen baa u yimid. waxaan filayaa isla qaadan doono. waxaa ka reeban gaadiidka isu socodkiisa magaalada maarta in la jaamgareeyo. waxaa ka reeban qof aan kaar wadan inuu seejooyinka yimaado oo maaragtay dadkii codeynayay oo laynka ku jiray qashaad ku sameeyo. waxaa ka reeban magaalada in waxna soo galaan waxna ka baxaan. marka ammaanku 100% ammaan la isku halayn karo way, aad buuna ammaanku sugan yahay.
qaar ka mid a urur siyaasadeedyada u xusul duubaya inay guulo ka soo hoyaan doorashadan iyo dadweynaha doonaya inay codkooda dhiibtaan ayaa dareenkooda uga waramay v o a.
magacaygu waa maxamuud khaliif xasan, injineer jabiye, gudoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan. olihii waa noo soo dhammaaday. saddex isku soo bax baanu ka qabanay magaalooyinka ay doorashada hordhaca ahi ka dhacayso. maanta waxaa la sugayaa shicibku inay codeeyaan, codkoodana ay ku kala saaraan ururada.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa caashe khadar cabdi, waxaan ka tirsanahay urur socodka kaax. dareenkayga wax la soo koobi karo ma ahan. maanta waa maalin taariikhiya, waa maalin isqori doonto, baal dahaba ka geli doonto. marka koowaad waxaan rabaa inaan ilaahay mahad celiyo noo suurtageliyey. marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne sayid cabdulaahi dani oo ifaafaladaas cusub iyo hirgelinta iyo asaasintaas u qabaaldhigay oo dhagax u dhigay inaan codkeena dhiibano. waxaan ahay anigu sharax gola degaan, waxaan u taagan inaan golaha deegaan kusoo baxo kuraasta, inaan ka noqdo dadka bulshada wax ka bedeli doona, degmada Qardhana u adeegi doona.
magacayga waa Nadiifa Maxamed Cali, waxaan ahay iskuduwaa ururada haweenka sagaalka gobolka Puntland. saaka waxaan u taaganahay inaan cod ka bixiyo. waana aad baan ugu faraxsanahay in ay noqoto qof iyo cod guulo waaweyn inay kasoo hoydaan oo ay maaragta taabo gasho. aad iyo aad saaka, waxaa jirto gabdho badan oo maanta u taagan golaha deegaanka, gabdhahaas oo ah xisbiyada kala duwan ee tartamaya. marka fursad aad u weyn waa 42 gabdhood baa ku jira, marka waa fursad fiican.
jawiga magaalada Qardho waa mid ka duwan xilliyadii hore, waxaana saaka lixdii subaxnimo dadweynuhu u dareereen goobaha codbixinta. safaf dhaadheer ayaa loogu jiraa sidii qof waliba uu codkiisa si toosa ugu dhiiban lahaa. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Qardho.
mid farsamayaqaanada qalabka beeraha ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa hindisay makiinado macmal ah oo dhulka lagu falo, islamarkaana waxtar u leh wax soo saarka beeraha, kuwaasoo dadka beeraleyda ah ay kaga maarmaan qalabka dibadda laga soo dhoofiyo oo qiimo badanna ugu kici jiray. qalabkan ayaa hoos u dhigaya qarashkii makiinadaha dibadda laga keeno. ku bixi jiray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
xasan cali cadow waa 20 jir, in ka badan 30 ahaa makaanig weyn oo geerish gawaarida lagu sameeyo ku leh xaafadda Baryare ee magaalada Jowhar. xasan cali waxa uu farsameeyaa makiinadaha, gaar ahaan cagafta beeraha lagu qodo. waxa uu ka warramayaa sida ay ku timid in uu hindiso cagaftan uu farsameeyey.
makiintan waxa ay ugu hirgashay in marka hore daruuf daruurtaas waa nin berlin ah. Berlin oo isku xigsantaa sidada bana arir iska arirsanta maskaxdeeda kale waxay ku soo dhacday maadaama berlin oo ahay oo dhibaateysanahay oo laga maarbeynin taas ay isu urgelisay jangafaki biyaha caway waa oo matoorada biyaha iyo matoorada xaniinta oo loo isticmaalay waxaan u doortay dhaqaale iyo wixii aan ka bixi karo inaan isaga matoor kale inta weyn dil aad qarash maraba qarashkii aan ma haas wixii haasle saacadaas inaan wax ku qabsado fikrada aan ku dejiyo marka garaash meeshaan aan ka shaqeystahay oo nolol maalmeedkeeda aan ka raadsadaa nolol maalmeedkeena siil rabi ma iska noqonaayo waa wax oo ilmaha markaas iskaga filnaan aan iska helaa maalintii
haddaba cagafta uu farsameeyey xasan cali maxay kaga duwan tahay cagafyada kale ee dalka dibaddiisa laga keeno hawshan farsamada ahna intee sano ay ku qaadatay xasan isaga haynoo sharaxo
tan waxay aga duwan tahay waxay wadataa kabaab ay wadataa waxay wadataa macnaa yaambada ku xiran tare umra liraad kuwaasna saxan wa tare umarka saxanka tare umarka macnaa afal badan tare umarka meesha fal waxa waa kurdada waa soo bixina carada midda hoose aa soo saara middii kor jirtana hoos dejina marka sidaas darteeda kurdada saas ay aga isuuleyan makiintan waxaa sana igu qaadatay shacbaankan kiika afar ayaan bilaabay adii afar sano wey iyo xoolo kale inta lagu sameeya makiinaalka tumooga kuwa finjilka kuwa jafka shiida makiinaalka jafka shiida makiinaalka geedaha shiida dilra waa la sameynaa waxaa kale inta ugu weyn ood aragteen waa cagafkan buab farsamada inay banaanka ay tahay inay banaan ahayeen oo faals ay tahay waxaan ku ogaan karteen inta aan sheegaa cagafkan cagaftan waxay dhammaystirantay aan bilaabay waxaynu igagawaday bishaan oktoobar koowyadii aan falow ku bilaabay
tallaabadii ugu horreysay ee xasan cali waxay noqotay in cagaftii uu farsameeyey uu ku falo ilaa saddex saac beer uu isagu leeyahay oo markii hore qarash badan uu kaga bixi jiray
markii ugu horreysa hal saac aan falay marka ugu dambeysana saddex saac oo aniga aan leh beertaas waxaan ku fadhiyay galley horta kow waxay leedahay yaanba argidi yaanba argidi haday dhammaato yaanba awuuray leedahay yaanba awuurka haday ka baxda kawaabay leedahay kawaabay haday ka baxda waraabay leedahay galleyda inay soo dhalataa ay leedahay galleyda markay soo dhalad kadibna meeshii dad ay ka yaambey lahaayeen waxaa yaambeynaysa yaambo abuurkii wixii adaa isku daro macnaha falka waxaa laga qaadanayay saddexdii saac sagaal boqol laga qaadanayay markii haddana waa la abuuraa la yiraahdo lacag waxaa iga gelaysa aday milyan camal iga gelaysa abuurkii ka baxa haddana kawaaba haddana la gala kawaaba marka la galo saddex qofaa kawaabeynayso adii raashinkooda iyo macal kawaabihii ilaa lix saac camal haddana lacag adiga laba boqol camal aa ku baxaysa iyo konton camal macal raashinka wixii marka hadda waa ay baaqdeenaa saacii waxaa inaan ku fala aan rabaa oo inaan ku bilaaba aan rabaa laba boqol iyo siddeetan maadaama oo kuwa kale saddex boqol ayyihiin
xasan waxa uu rajo ka qabaa in qarashkii ka galay farsamada cagafta uu ka soo ceshado shaqada falidda beeraha deegaanka jowhar
lacagahaas oo makiinada iga galay waa mid aniga oo jeebkeeda oon ka bixiyo iyo mid walaal aan ka soo qaado oo deen macnaha mustaqbalka iska dhiibi doontaa isku halees hadda waxaa laygu leeyahay ilaa laba kun cam waa laygu leeyahay wallaahi falka hadii ii tooso waa inaan iska bixi waa laga yaabaa adigii kolba saasaan jeclaa haddii ilaahay raba inuu ilaah ii toosi oo toosa oon iska bixi aan jeclaa kaalmaa helana waa kaas
xasan cali cadow ayaa ugu baaqay bulshada reer jowhar ee beeraleyda ah in ay ku soo xirmaan maadaama uu qiimo dhimis u sameeyey xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
halkaad nagala socotaana waa v o a washington wadamada yurubta bari ayaa dadka uu soo ridanaya xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa tiradooda kor u dhaaftay labaatan milyan dalalkan oo la baaxaa degaya kiisaskan cusub ee gaaray heerkii ugu xumaa ayaa bulshooyinkooda in ka yar kala bar waxay qaateen tallaalka dhibicdiisa koowaad dhinaca kalena waxaa faraha kasii baxaya dadka u dhimanaya xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana ka mid ah wadamadaasi dalka romaaniya warbixin amuurtan ku saabsan waxaa london nooga soo diray wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil
dalalka bariga yurub boqolkiiba afar ayaa ku nool bulshada adduunka oo dhan degan haddana waa dalalka kiisaska covid sagaal iyo toban ay caalamka ugu badan yihiin iminka waddanka hungary ayaa tallaalka ugu badan siisay bulshada ku nool dalkooda iyadoo boqolkiiba laba iyo lixdan ay qaateen tallaalka dhibicdiisa koowaad ukraine boqolkiiba sagaal iyo toban ayaa tallaalkaasi qaatay waana tiro aada u yar sida lagu xaqiijiyey xogta ay ururiso hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o mashruuca tallaalka dadka uu xanuunku soo ridanayo ayaa muddooyinkii u dambeeyey isa soo tarayay xilligana qiyaastii 380,700 oo qof ayaa xanuunka qaadaya maalintii, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii Noofambar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxaa la xaqiijiyey in 3 dal ee adduunka dadka ugu badan ay u dhimanayaan xanuunka COVID-19 ay ku yaalaan qaaradda Yurub. Wadamadaasina waa Ruushka, Ukraine iyo dalka Romania. Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ayaa iga waramay xaaladda COVID-19 halka ay dalkaasi marayso.
Aad iyo aad baad Cabdixaafid oo u mahadsan tahay. sida laga soo xiganayo xarumaha caafimaadka dadweynaha dalka Ukraine, waxa uu si rasmi ah u asiibay ama ugu dhacay cudurka COVID-19 qof. 360 ka mida waa shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo uu asiibay cudurka COVID-19. Tan iyo bilowgii ololaha tallaalka Cabdixaafidow, waxaa la tallaalay dad gaaraya 429,920 qof. 24 saacadood ee lasoo dhaafayna waxaa Cabdixaafidow cisbitaalada la dhigay 2,500 oo qof. 350 ilaa 500 oo bukaan ayaa u dhintay cudurka COVID-19 maanta. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa kulan isugu imanaya ama yeelanaya, waxayna doonayaan inay kaga arrinsadaan in xayiraad lagu soo rogo dalka Ukraine si aanu u fidin cudurka COVID-19. Waxaana xayiraadahaasi lagu soo rogi doonaa isu socodka gaadiidka iyo tirada dadka rakaabka ah ee baabuurka dadweynaha fuulaya, iyo sidoo kale in aan loo safrin gobolada uu cudurku ku badan yahay.
Agaasimaha xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka adduunka Mike Ryan ayaa sheegay kadib markii la qaaday xayiraadihii dalalkaasi saarnaa, iyo iyada oo xilligii qaboobuhu bilowday ay kiisaska xanuunka COVID-19 dalal badan oo bariga Yurub ku yaala cirka isku sii shareereen. Magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda Bulgaria waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo kadib markii ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ay bulshadu isugu timaaday in lagu galo shahaado cadeynaysa qaadashada tallaalka. Kiisaska ugu badan ee cusub ee COVID-19 bariga Yurub waxaa laga helay dalka Ruushka, iyadoo 5 daqiiqaba laga helayo 1,210 qof, waxaana culays weyni soo fuulay adeegyada caafimaadka ee dalkaasi, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Mikhail Murakhsho. Magaalada Moscow oo ah degmada ay dadku ugu badan yihiin Ruushka, waxaa maanta laga bilaabay la xiray dhammaan xarumaha ganacsiga marka laga reebo dukaamada laga adeegto badeecadaha muhiimka ah iyo farmasiyada. Dalalka kale Yurub, Slovakia 3,480 kiis oo cusub ayaa laga helay, waana waddanka Yurub tallaalka ugu yar ay dadku qaateen. Britain waxaa soo baxaya calaamado muujinaya inay wasaaradda caafimaadka culaysyo badani soo fuulayaan, iyada oo kiisaska COVID-19 ay maalinba maalinta ka dambeysa soo badanayaan, waxaana laga cabsi qabaa in dalka xayiraada lagu soo rogo ka hor fasaxa Krismaska oo ku beegan bisha December ee fudda inagu soo haysa. 29,009 kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa Britain laga diiwaangeliyey 24 saacadood ee u dambeeyey, halka ay 115 qofna u dhinteen xanuunka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay 327,573 qof ayaa Britain laga helay xanuunka, waana koro kacdhan 117.9. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, markana ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn ugu tumatay kooxda Manchester United oo ay ku garaaceen 5 gool iyo waxba kadib markii ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. kulankan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa sidoo kale loo tiriyaa kulanka ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. 3 ka mid a goolasha waxaa dhaliyey Maxamed Salah, labada kalena waxaa u kala dhaliyey kooxda Liverpool Naby Keita iyo Diego Jota. Manchester United ayaa xalay waxaa ka muuqday isku dhexyacsanaan iyo jahwareer, taasoo kaliftay in goolasha intaa la eg shabaqooda lasoo taabsiiyo. guldaradii xalay ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer oo in muddo ahba xal ula dhibaatada haysata kooxdaasi tan iyo intii uu shaqada ka fariistay Sir Alex Ferguson oo guulo caaqibo leh kooxdaasi lasoo gaaray. haddaba wariyaha v o e da nuur xasan nuur oo ciyaartii xalay daawanaya ayaa weydiiyey wixii ka qaldamay kooxda manchester united.
waxaa keliya ka qaldamay ee la isku raacay waxay ahaayeen shaxdii iyo falsafadii iyo qaab ciyaareedkii uu ku ciyaaray tababaraha kooxda ee ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer. intii daawatay gaar ahaan taageerayaasha manchester united, dadka ka faallooday ciyaaraha, ciyaartoydii hore ee cuslaatay ee hadda telefishinada ka tabiya ciyaaraha, dhammaantood waxay isku raaceen in mas-uuliyadda uu qaaday ama uu qaadan doono tababaraha isaga ayay nafarta ku gudan tahay, sababtoo ah ma ahayn oo keliya ciyaartii ay la ciyaareen liverpool shalay ee guuldarada culus soo gaartay ee tan iyo saddexda sano ee lasoo dhaafay, sidii loogu dhiibay maaragtay hogaanka ama tababarka kooxda manchester united. Solskjaer marna ma uusan la imaanin qaab ciyaareed qanciya taageerayaasha manchester united. tan ugu daranna waxay tahay in xilli ciyaareedkan oo lacag badan ay maamulka kooxdani ay kooxda geliyeen, sida iyaga oo soo gaday Sancho oo ku dhawaad $100 million laga soo bixiyey daaficii real madrid iyo xulka faransiiska Varane, oo runtii ah difaac khibrad weyn leh, iyo cristiano ronaldo oo aan naqaan oo ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan dunida kubadda cagta, iyo ciyaartooydii hore u joogtay sida Pogba oo kale. marka intaas marka la isku daro, waxaa soo baxaysa in manchester united marka mid loo fiiriyo ay hayaan ciyaartooy muhiim ah, laakiin dhibku u yahay tababaraha. marka waxayna u eg tahay in tababaraha uu iska tegi doono ama shaqada laga ceyrin doono.
kulamada kale ee xalay la ciyaarina waxaa ka mid ah kii kooxda leicester city ee labi halka kaga badisay kooxda brantford, west hamna waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda tottenham. dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sere aga ayaa la ciyaaray, iyadoo atlanta iyo udinese ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen. fiorentina waxa ay saddex iyo eber uga badiyeen kaliyari, verona afar iyo hal ay ku garaaceen lazio, roma iyo napoli eber iyo eber ay ku kala baxeen, halka kooxaha inter milan iyo juventus ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen. horyaalka la liigana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray, sevilla ayaa shan iyo saddex ku garaacday levante, real madrid labiyo hal ayay ku garaaceen kooxda barcelona, waana kulanka loo yaqaano il classicada, real batis saddex iyo laba ay ku garaaceen rayo valcano, atlatico madrid iyo real sociedad labiyo laba ay isla dhaaf waayeen. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo cabdiqaadir maxamed murso samaka baanu intaasi ku dhaafno. markana dhinacii heesaha, codka seenab ciga heestii jaalaley. si jaalaley iyo codka seenab ciga ayaan idaacaddeennii aroorinimo kusoo gabagabayneynaa. intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu markay tahay kowda iyo barka duhurnimo, waad dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. A former senior Saudi security official who helped oversee joint U.S. counterterrorism efforts claims the kingdom's crown prince once spoke of killing a sitting Saudi monarch before his own father was crowned king. The former official, Saad al-Jabri, did not provide evidence for the claim to the CBS News program 60 Minutes, which aired Sunday. It is the latest attempt by the ex-counterterrorism official to try to pressure Prince Mohammed. The al-Jabri family says the prince has detained two of the al-Jabri's adult children to try and force their father back to Saudi Arabia, where he is wanted for alleged corruption. Southeast Asian leaders are meeting this week for their annual summit, where Myanmar's top general, whose forces seized power in February and shattered one of Asia's most phenomenal democratic transitions, has been shut out for refusing to take steps to end the deadly violence there. Myanmar defiantly protested the exclusion of the senior general Min Aung Hlaing, who currently heads its government and ruling military council, from the summit of the Association of Southeast Asian Nations. Brunei, which currently leads the 10-nation bloc, will host the three-day meeting starting on Tuesday by video due to coronavirus concerns. The talks will be joined by President Joe Biden and the leaders of China and Russia. They're expected to spotlight Myanmar's worsening crisis and the pandemic, as well as security and economic issues. Again, Southeast Asian leaders meeting this week for their annual summit have now blocked Myanmar's top general from attending. There is more available at voanews.com. This is VOA News. Democratic U.S. Senator Joe Manchin appears to be on board with a White House proposal for new taxes on billionaires and certain corporations to help pay for President Joe Biden's big domestic policy bill. A person who requested anonymity to discuss Manchin's position tells the Associated Press the senator is agreeable to the White House's new approach on the tax proposals. Biden spent hours Sunday at his home in Delaware with Manchin and Senate Majority Leader Chuck Schumer. Democrats are trying to wrap up talks on the social services and climate change package, now being eyed at $1.75 trillion, although that figure could climb higher. A northwestern Chinese province heavily dependent on tourism closed all tourist sites on Monday after finding new COVID-19 cases. Gansu province lies along the ancient Silk Road and its famed grottoes filled with Buddhist images and other religious sites. The National Health Commission said 35 new cases of local transmission had been detected over the past 24 hours, four of them in Gansu. Another 19 cases were found in the Inner Mongolia region, with others spread across several provinces and cities. Residents in parts of Inner Mongolia have been ordered to stay indoors altogether. The Guatemalan government has declared a month-long dawn-to-dusk curfew and banned public gatherings in the northern coastal province of Izabal, following 2 days of protests against a mining project. Thousands of police confronted demonstrators angered by a nickel mine run by the Swiss-based Solway Investment Group. Protesters say they weren't consulted about the mine and lobbed stones at police, who responded with tear gas and stones. The country's highest court has suspended operations at the Phoenix mine because it ruled that indigenous groups in the area had not been properly consulted about the project. And residents have set up protest encampments and held marches demanding they be included in the consultation. Mali's interim authorities will confirm a date for post-coup elections at the National Reform Consultations in December. A representative of a UN Security Council delegation said this after talks Sunday. The timeline is a further sign that Mali's military leadership is likely to extend an 18-month transition to constitutional rule that it originally promised would culminate in presidential and legislative elections on February 27th of 2022. And Haiti's capital has been brought to the brink of exhaustion by fuel shortages after staggering along despite an earthquake, the assassination of the president, gang violence, and mass kidnappings. More than 2 weeks of fuel deliveries interrupted by gang blockades and abductions have been an issue. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voices of America. I'm James Mbatti in Washington. Today is Monday, October 25th, and here are some of the stories we are covering. Uganda police say a Sunday bomb blast in the capital, Kampala, was the work of terrorists.
Our joint task teams of experts from counterterrorism, intelligence, and investigations have confirmed the incident was an intentional act of domestic terror.
Aid agencies in Somalia's Guri Seal district suspend operations due to fighting. The U.S. and Zimbabwe continue cooperation to improve health services to Zimbabweans. Sierra Leone's gender minister will join us to discuss the country's gender parity bill introduced in parliament. And Eswatini political parties and civil society reject King Mswati's call for dialogue amid protests.
We can't go to a venue which is a predetermined outcome. And we have no control on the agenda of the meeting. The environment, in our view, as Kibaya, is hostile to the pro-democracy voice of the country.
And Benin legalizes abortion across the board. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. At a bar has killed at least one person and wounded seven others in the Ugandan capital, Kampala. President Yoweri Museveni says the incident appears to be an act of terrorism. Halima Atumani reports from Kampala.
President Museveni made his comments Sunday in a series of tweets pledging to bring the perpetrators to justice. His remarks come hours after Saturday's explosion ripped through the Digida bar, which was crowded with people eating and drinking. Naweiso Jemima is a waitress at the bar. She says, "We thought there were gunshots, considering the fact that this bar had been talked about in the news." She also says, "We were shocked to see all the chairs had burned. Beer bottles were broken. I turned to see a colleague's back had been torn to pieces. Another had his hand and feet torn off." Police spokesperson Fred Enanga says their joint task force team also categorized the incident as an act of terrorism.
Three men disguised as customers arrived at the eating point at around 8:30 p.m. And amongst these three, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items that he placed under the table where they sat. They disappeared afterwards, abandoning their package at the scene.
Enanga says the explosion covered a radius of 5 square meters, suggesting an improvised explosive device was used.
Our joint team of bomb experts has established that the explosion was out of a crude device, which was assembled using local materials of nails, other metallic fragments.
There has been no claim of responsibility. Earlier this month, Britain issued an alert in which it warned that terrorists were planning attacks in the African nation. But Ugandan police say at this point there is no link between the Saturday night incident and the warnings. Halima Athmani for VA News, Kampala.
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, known as OCHA, says aid agencies in the Guri Seal district of Somalia have suspended operations because most of the residents there have fled the town. OCHA says there is a need for urgent food, shelter, water and sanitation, and protection assistance for the affected people. There was fighting over the weekend in the Somali state of Galmudug between the Somali National Army and the Alusunawal Jamaa. Abdi Malik Abdullahi is a Somali analyst from Mogadishu. He tells me that besides the humanitarian concerns, the fighting is jeopardizing the overall campaign against Al-Shabaab.
In the past week or so, particularly the last 2 days, there have been intensified fighting between government force led by Gagmuduk Security Force together with the SNA and the Danab Commando, trained by the U.S. on one side and the Ahlus Sunnah wal Jama'a forces on the other end in Gureel town, which is around 65 kilometers south of Dusamaret. At least 20 soldiers were killed from both sides. As per the official figures, almost more than 50 were injured from both camps. Many of the people from the town have also fled, and there is a huge displacement. And as we speak now, both sides are claiming that they are still in the town.
Why is the federal government forces, why are they fighting this group?
I think it has something to do with what happened in the past. The current Gelmuduk administration came into being in February 2020, and it didn't just come up. It came up after a serious fight between Gelmuduk and government force with the Ahlu Sunnah wal Jamaa, who were initially controlling this region. So after almost 2 years, the Ahlu Sunnah wal Jamaa group regrouped and, sort of mobilized their supporters and managed to capture Gureel town, where the fighting is currently ongoing. That was early this month. In the past few weeks, the Gelmuduk security forces, aided by the government forces, were also mobilizing and sort of preparing for this offensive. So it basically comes down to who controls what. In the meantime, the common enemy seems to have been forgotten.
That is exactly what I wanted to ask you. You said the common enemy. What does this mean for the fight against Al-Shabaab, which poses the most threat to the Somali state?
It means that particularly security priorities have been neglected and downgraded, in the sense that all this, army and artillery and weapons ought to be, to have been, used against the Al-Shabaab, which is against the existence of force camps. But that's not what's happening at the moment. So it's a failure in leadership in this region and in Somalia as a whole.
Abdi Malik, thank you so much. It's so nice to talk with you.
Welcome, James. It's been nice to talk to you as well.
That was Somali analyst Abdi Malik Abdullahi speaking with us from the capital, Mogadishu. The U.S. Embassy in Zimbabwe says joint effort by the two governments to improve health services to citizens are going well, despite what many observers say are often strained relations between Washington and Harare. Rutendo Maweri reports from the Zimbabwean capital.
The acting U.S. ambassador to Zimbabwe, Thomas Hastings, recently commented on the successful collaboration between the two governments during a recent tour of the Rujeko Clinic in Harare's Svarasekwa suburb. The center is one of several health institutions supported by the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR. Ambassador Hastings told the press that the U.S. is working to provide much-needed assistance to the country's health sector.
Yes, I'm happy to say that although the U.S. government and the government of Zimbabwe have some differences, those differences really do not get in the way of the health assistance that we provide. There's been tremendous stability from my government in support for PEPFAR and the fight against HIV/AIDS. The program is in its fourth president now. Under President Bush, President Obama, President Trump, and President Biden, we've continued to support PEPFAR and continue to support interventions in Zimbabwe.
Hastings said various funds provided by the United States have helped Zimbabwe prevail in the fight against HIV and AIDS.
And the fact is, the fight against HIV and AIDS has been a real success in Zimbabwe over the 18 years of PEPFAR and even before that, other forms of support.
Harare City Health is the city council's department that oversees all local clinics providing primary health care to Harare residents. Speaking on behalf of the Director of Health, the city's epidemiologist, Dr. Michael Vere, says the U.S. PEPFAR program has helped address some of the challenges facing Zimbabwe's health sector.
The project is a very noble project for the city of Harare. It is a project that has had a profound impact in terms of some of the indicators that we track, especially with regard to HIV, with regard to cancer screening. For example, with HIV, the minimum required is 79%, and we have been able to surpass that treatment of cervical cancer lesions.
Vera acknowledges that poor salaries for health workers have led to a shortage of health workers in the city council. But he says PEPFAR has helped address this challenge. For VOA, this is Rutendo Mawere in Harare.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, October 25th. In Eswatini, formerly Swaziland, representatives of civil society organizations, political parties, and concerned citizens have rejected a call for dialogue by King Mswati III through Sibaya, a people's parliament. The Southern African Development Community, NUASADC, had recommended such dialogue, but the Multi-Stakeholders Forum says Sibaya is not an appropriate venue for an inclusive dialogue and has no significant value in shaping the destiny of Eswatini. Tulani Maseko is chairperson of the Multi-Stakeholders Forum.
We reject Sibaya as a platform for engagement and dialogue in Swaziland. In our view, Sibaya has completely failed over the years to respond to the call for engagement and democracy in Swaziland. Sibaya is a window dressing exercise. We have no control on how it is managed. We have no control on the chairmanship. So we can't go to a venue which has a predetermined outcome. And we have got no control on the agenda of the meetings. The environment, in our view, at Sibaya is hostile to the pro-democracy voices of this country.
But the Eswatini constitution says that the people, through Sibaya, constitute the highest policy and advisory council of the country.
You would have noted that in our five-point plan, we are calling for a new democratic constitution. The essence of that is that we cannot continue to pretend as if what currently exists as a supreme law is of any help to us. We are in this crisis fundamentally because this very constitution was crafted with the intention to entrench an undemocratic oppressive system. We cannot therefore be subjected to an oppressive document. Number two, the king cannot pretend to follow the constitution when he himself is the number one culprit to undermine and to suspect this very constitution. So we cannot pick and choose when to comply with it and when not to comply with it. We're demanding a process where we shall go into the forum as equal partners into the discussion, not towards why it's subject. That must come to an end. We reject this thing with the contempt that it deserves.
But the king's appealing for calm. He says that there can be no dialogue while there is violence going on in the country.
The question is, who's perpetuating violence? We're not the ones who are killing people. We're not the ones who are maiming and breaking the bones of the Swazi people. We're not the ones who go in the middle of the night, house to house, to brutalize and torture young children for standing up and demand democracy. If we need to create a round of camp, it is for the king and government to ensure that the environment exists, not for us.
So what do you want in terms of how this process can come to an end? Because there has to be some dialogue.
Well, the one we've been calling for dialogue for the last 30, 40 years. We cannot now refuse to dialogue. But the terms and conditions of engagement cannot be set upon us by the king. We don't want to dialogue with the king as a person. What we are calling for is the king to ensure that his government has the capacity and the mandate to engage with the pro-democracy movement.
Mr. Maseko, thank you so much. It's always very nice to talk with you.
My pleasure. Thank you so much.
Tulani Maseko is the chairperson of the Multi-Stakeholders Forum of Eswatini. He was speaking with us from the capital, Mbabane. Sierra Leone's Minister of Gender, Mati Tarawale, says in today's patriarchal world, gender inequality is not unique to Sierra Leone, nor is it an African phenomenon. She says gender disparity in Sierra Leone is exhibited in the form of domestic and sexual violence, high teenage pregnancy, and high school dropout by girls, and lack of political representation. But Tarawale says President Julius Maada Bio has made good on his 2018 campaign promise to increase female representation in politics. Last week, Tarawale presented to Parliament a bill calling for 30% representation of women in Parliament.
The bill has four key provisions. Provision one speaks to a minimum of 30% elective positions for either gender, male and female. Provision two speaks to a minimum of 30% of appointive positions of either gender, and by appointive positions we mean ministers, heads of power status, ambassadors, board members, and that sort of thing. Provision three talks about access to finance. The bill gives the authority to the Ministry of Finance and the Bank of Sierra Leone to engage financial institutions and develop a new sort of methodology or new idea or system on how to increase finance to women. The fourth provision is what I call gender mainstreaming or some sort of gender mainstreaming, because it speaks to equal pay between male and female for equal work of equal value. And it also speaks to institutions, be it private or government, to have a minimum of 30% females or women within their employment.
What would you say is the level of female participation right now in the Sierra Leone Parliament?
The current parliament constitutes 12% women, and that is unacceptable, particularly where you have 52% of the population being women.
What about President Madabio's own cabinet? What's the level of female participation in President Madabio's cabinet?
On appointive positions, currently for women, you're talking cabinet positions, you're talking heads of parastatals, you're talking deputy ministers. We're averaging 21-22%. So even though that's higher than the elective sort of positions, it's still below, you know, the minimum 30 that women are asking for.
Why do you think, Madam Minister, that women have had a difficult time in terms of representation, and how do you think this can be alleviated?
The world is patriarchal, and gender inequality is not a Sierra Leonean phenomenon, nor it is an African phenomenon. It is a global one, and the inequality is manifested in different ways depending on where you live. In Sierra Leone, we see it in the form of sexual violence, we see it in domestic violence, we see it in high teenage pregnancies, we see it in high dropout of girls in school. And addressing the issue requires a multitude of initiatives. And one of them is the bill. And what the bill will do is address the economic and the political disadvantages that women face and redirect that so that we have more women participating politically and more women being involved in the governance space.
Nanti Tarawale, Sierra Leone's Minister of Gender, she was speaking with us from the capital, Freetown. Benin's parliament voted last week to legalize abortion across the board. Previously, abortion was permitted if the pregnancy posed a threat to the life of the mother or was the result of rape or incest. Now, the new law allows abortion within the first 3 months of pregnancy if it would aggravate or cause material, educational, professional, or moral distress incompatible with the woman or the unborn child's interest. Andre Dossa is editor-in-chief of Channel 3 TV in the Benin capital, Cotonou.
It should be remembered that this law already existed since 2003. But it did not really make it possible to fight against clandestine abortion, which are a real social problem in our country. In Benin, more than 200 women die each year as a result of clandestine abortion. First, the government decided to strengthen the law. Now, with this new law, abortion is legalized. Women can legally abort without taboos in adequate health centers.
How prevalent is abortion in Benin? In other words, what do you think motivated the members of parliament to vote in favor of abortion?
As I told you, abortion is a real social scourge. Many women come down to us because of illegal abortion. According to the Minister of Health, more than 200 women die each year from abortions. Many young girls drop out of school because of this phenomenon. This is what really motivated the parliament member to vote this law.
I'm sure there are some people in Benin who are opposed to legalizing abortion. What are their arguments?
Obviously, this law provokes a lot of reactions. Many citizens are opposed to this law. all religions have expressed their concerns. Benin is a country where traditional religions are well established. People are very torn from moral values and think that abortion is a bad practice. The Catholic Church has also made a statement asking Parliament members not to pass this law. The President of Parliament also openly opposed.
So, Andre, what's next for Benin? Is there any debate in Parliament about gay rights in Benin?
I fear that the question of homosexuality cannot pass so easily. The vast majority of Beninese society is still hostile to LGBT people. People remain very conservative on this issue and certainly will not accept it.
Andre Dossa is the editor-in-chief of Channel 3 television in the Benin capital, Cotonou. Time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the Valencia Marathon, where Ethiopia's Lisinsbeth Gide smashed the women's half marathon world record on Sunday, finishing in 1 hour, 2 minutes and 52 seconds. The 23-year-old Gide, who is also the world 5,000 meters and 10,000 meters record holder, shaved more than a minute off the previous half marathon mark of 1 hour, 4 minutes, 2 seconds, set by Kenya's Ruth Chepngetich this year. In the men's race, Kenya's Abel Kipchumba made a late charge to win in 58 minutes, 0.7 seconds, moving him to sixth on the world all-time list. Fellow Kenyans Ronald Kipruto was second and Daniel Matiako was third as the top seven men finished the World Athletics Elite Level Road Race inside 59 minutes. Staying with athletics, Olympic running greats came together on Saturday to bid farewell to rising Kenyan star Agnes Tirop, whose mother earlier this month sent shockwaves across the nation and the athletics world. A double world championships bronze medalist tipped for future stardom on the track, Tirop was buried in a white casket in central Kenya on what will have been her 26th birthday. Perez Chepchichir, Olympic marathon champion, and Amos Kipruto, men's marathon bronze medalist, paid glowing tribute to the slain long-distance Olympic runner.
It's a bad moment to us, and Agnes Tirop is our champion. It was so sad to me.
I remember Agnes in 2019 when we were in World Championship, because Agnes got a bronze medalist in 10,000 and I got a bronze medalist in marathon. It's really painful.
At the burial of Tirop, Athletics Kenya President Jackson Tuwei unveiled plans to honor Tirop.
We are going to honor our athlete Agnes Tirop by giving her the name of Agnes Tirop Memorial Cross-Country Tour in Eldoret.
Tirop's body was found on October 13th with stab wounds in the bedroom of her home in Etienne, a high-altitude training hub for top-class athletes. And out of football news, COSAFA Women's Championship winners Tanzania have been eliminated by Namibia from the Total Energies Women's African Cup of Nations Morocco 2022 qualifier after a 3-2 defeat on Saturday. The Twiga Stars were smartened from a 2-1 loss suffered no thanks to Zenetha Coleman's brace at the National Stadium Dar es Salaam 3 days ago. Elsewhere in Ghana, the Super Falcons of Nigeria made it through to the second round of qualifiers despite a disappointing 1-0 defeat to West African rivals Ghana in Accra on Sunday. In Nairobi, Kenya recorded heavy double triumphs after thrashing host South Sudan 7-1 and progressed to the second round on a 15-1 goal aggregate on Saturday. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, October 25th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Butte in Washington, wishing you will have a great week.